Bebe gala majanga majini. Wezi bulona kuli saloni. Dem komi da P256 Nexus. Ayo, but Nexus was blessed. Na msanga mchikili, takubyo muindi timu ya koza malili. Tiba kuwe chonywa njiwa omubili, nikushua mbuno kukwangulili. Koze bia saba ketchup, mkwata mpola toyua makeup. Nilando da banja kuva mufebu, eva bakusimu tava ku WhatsApp. Azinira kukaunta, agula bia ya weweta. Baby yava mkunywa uta, wali tekala weita unareka. Ayangala mtete. Mkuzi mfele, autanga msoke. Ayakara msenta kuta komake. Mbuya higa kunyate ya higa liku. Tu Chris Town chuka ya katariku. Selina na waji ya savya kama toke. She don't care if I live or die. Ayakara vacation Mumbai. Shopping in Dubai over Shanghai. Chivandala vika kuwa ninja. Chakula vinya ya gala chivuno. Biri mpya every time I choose Samsono. Anytime pampa neba kawa katono. Bompo wa mikayano. She got the figure but she got the digger. Tata mira ya kola mwechi wanga. Eva bakuchitimba ya fude buloga. Chokanza mfude wenga. Tomu gamba ya kuzala. Ya tegira kubala. Rumfundu musala. Rwa ya galo kuchara. Yo ya ulikasera. Demta wewera. Amfude mule ya kumbe. Ayakala mtete. Mkuzi mfele, autanga msoke. Ayakara msenta kuta komake. Mbuya higa kunyote ya higa liku. Tu Chris Town chuka ya katariku. Selina na waji ya savya kamotoku. Tom nyumize ekonome. Wezi bulu na fukeneme. Na uziza mkwano kwena ume. Na ngamba ya some na kubufira akademe. Koze bia saba ketchup. Mkwata mpola toyua makeup. Nilando da banja kuva mufebu. Eva bakusimu tava ku WhatsApp. Azinira kukaunta. Agula bia ya weweta. Baby yava mkunywa uta. Walete kala weita waleta. She don't care if I live or die. Ayakala vacation Mumbai. Shopping in Dubai over Shanghai. Chivandala vika kuwa ayakala mtete. Badja msege. Mkuzi mfele. Autanga msoke. Ayakala msenta kuta komake. Mbuya higa kunyote ya higa liku. Tu Chris Town chuka ya katariku. Selina na waji ya savya kama toke.
Later.